Smart Media. Hustle na kuhustle na kwetu tundo culture. Kanisa na mapasta, my youth mindo master. Insta, pasta, sika, dreka. I'm a hit maker na chana kak rasta. Fasa kak gangsta, line like a nyuni. Wadai ama muni, nisapa kwenye mic. Abit pila nuksi, I'm a part nika. Trigger, suka nikuchuka kama twika. Sari siku mika, liza kinalika. Wacha kinamika, hustling hard. Kamali kukirat, boys to rent. Soro sime change, don't defend. Just make a change, nita kushuta. Kunduki, kikunde sima fundi. Kudiki siridiki, mchisi ipirishi. Hell it a fall.
Maisha ni tuna hustle, tuna bado. K-Saba, tunafanya mambo.
Mambo,
tunafanya mambo. Na bado, na bado. Tunafanya mambo. Maisha ni tuna hustle, na bado. Tunafanya mambo,
mambo.
Tunafanya mambo. Na bado, na bado.
Sapa nina haso, masongo wanapaso. Kwangu ni mawaso, majutu ni skando. Sije make whistle, kwetu tuna reason. Tuende turikizo, kugemu tumekanzo. Sita mina sali, nyuki ni wakali. Check serikali, chuma yutu chihadali. Jipange tuende mbali, tuende tukasali. Life kama chali, mahisha tumechali. Wameponga sana, bado nakasana. Popa tutachana, kugemu nipo hapo.
MSX hapa nitafanya mambo.
Tufast na nani kana kwenye kisamia kampu. Popu kongu ni chafu, Lisa pampu.
Tawa kata kata na nifanya machafu. Yeah.
Maisha ni tuna hustle, na bado. Kisa bato nafanya mambo.
Mambo,
yeah. Tunafanya mambo. Na bado, na bado. Tunafanya mambo,
yeah.
Maisha ni tuna hustle, yeah. Na bado. Tunafanya mambo,
mambo.
Tunafanya mambo. Na bado, na bado,
yeah.
Tunafanya mambo.
Community niko simple, kwenye niko peace. Kwa game stress miss, hip hop na peace. Ni flow kwenye beats, mgini tu pusu. Wamesali utu chusi, wana hatu chusu. Wamechawa na virusi, hip hop ndo kasi. Na miss stress loose, niko kardish. Na wa dismiss, nita cheni hari. Kweli minatari, one man soldier. Fast commander, sura ka rocha. Wani mini rocha, ama K-Sapa. Superstar rapper, kwetu tuwa sapa. Nipe namba sapa, left tuna rapper. Cause I'm a hustler, you make money. I'm a man maker, hata wakicheka. K-Sapa mindoleka, Swiss rule hocha. Madeli sita kopa, nilaska kopa. Cause misi ropa.
Tunafanya mambo, na bado, na bado. Tunafanya mambo. Maisha ni tuna hustle, na bado. K-Saba, tunafanya mambo.
Mambo,
tunafanya mambo. Na bado, na bado. Tunafanya mambo. Tunafanya mambo. Tunafanya mambo.